Ate ebitongole ebibudaabuda abantu bisa abasanze okusomozebwa mu bulamu bwa bulijjo biraze okutya nti ekiseera kino eky'eggandaalo olw'ennaku enkulu omuli ez'okujaguza amazaalibwa g'omwana wa Katonda okumalako omwaka guno 2025 n'okuyingira omwaka ogujja 2026 kw'ogatta embeera y'okulonda n'ebyobufuzi kino kiyinza okuleetawo obuzibu bw'endwadde ez'emitwe naddala mu bantu abamu ku bannayuganda mu kiseera kino. Ali Malo omukugu okuva mu kitongole kya A to Z Professional Counseling baagambye nti abantu abamu ku ebigambo by'ebyobufuzi ebimu ku byo nga n'ebigambo si bisabika ekimala bino bikosa obulamu bw'abantu ate kw'ogatta ennaku zino ez'okuwummula ez'eggandaalo wamu n'ennaku ezo eziri eziddirira biyinza okukosa obulamu bw'abantu nga baagala wabeerewo enteekateeka ey'enjawulo ekolebwa. Ali Male embeera zinazogeddeko.
Ekiseera kino ekirimu eggandaalo n'okuwummula ate nga kirinaanye wakati w'okubeera nti waliwo okulonda mu kiseera ekyamangu mu maaso awo tuli beeraliikirivu nti kireeta okweraliikirira n'endwadde z'ebirowoozo nyingi olw'okubeera nti ebintu bino byombi biri nga byegatta awamu bireeta anxiety, bireeta stress, bireeta gye tuyita mental fatigue oba okubuusabuusa ki ekiyinza okugyawo olw'okubeera nti wabeerawo information nyingi nnyo ey'ebyobufuzi ebuzaabuza oluusi ey'amazima n'ebuzaabuza wabeerawo okutawaanyizibwa mu birowoozo abantu ne bafuna stress symptoms ez'enjawulo mu kiseera kino ekyo ffe ng'abakugu tukubiriza abantu okuba nti beefaako nnyo mu bulamu bwabwe naddala obw'obwongo okweddaabiriza okuwummula ekimala okwebaga essaawa 8.
Ali Male mu mbeera eno omukwogerako ne Metro Pharma asabye abantu okwewala okweyawula ku bannaabwe wabula bettanira emikwano naddala egyo emirungi egiyinza okubayambako obutabeera mu birowoozo bingi bonagambye nti embeera eno esobola